daisha yo na shasha mbra shamra. Kama foundation ni weak yo ni blanda. Pesa ndo pamba, kuna drip papa. Tunaifanya virando, mifo ndo si uwaka. Sona washa light and a set mood. Tunaisunda kwa bike isi lete nooks. Fumes inachoka ukivuta booms. Zinashika tukicheka tukipiga gumzo. Yeah, time of my life ndo hii na have upa. Control meza na kadi chukua password. Hii ni para siyo para, hii ni lifestyle. High table filthy vile naichafua. Kama unapenda kupati tupatane basi tukaburudike. Kunywa no sakate dance. Ukilewa sana usisumbue DJ. Naona makali kwa display. Ugali nyama kwa system. Jandani na inje. Tuko bie. 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 Macho na nisho test before ni test. So na test my test before it's late. Kana test be best, chip on your face. So kushikanisho kwa kitanda ni worth the wait. Ako nia so ni dia na mkeep close. Kani pay mia kwa mia na mpea pose. Rapa kwa pass na panta kini pa pasa. Vile nasikia kiwa laisi wezi nyamaza. Wingu la tisa ndio nanifikisha. Four play ni most most ngoma ya isa. Kwa backseat ya taxi ndio dhambi na feature. Machupa zikilala zingine tunagiza. Kama unapenda kupati tupatane basi tukaburudike. Kunywa no sakate dance. Ukilewa sana usisumbue DJ. Naona makali kwa display. Ugali nyama kwa system. Umeja ndani na inje. Tuko bie.
Papa fue en la muerte.